ZWAP.com.
Velafel. Let's go. Let's go, let's get it.
Major Keys got the vibe. Huh.
Nifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Mbele Peneze kido. 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 Peneza kidyo, yeah. Iwe tie ukasambe, nishina menya maleka. Kamvi jatiae mtu wanga njia yenze ni malekwa. Notima PS4, Xbox, kutala yenzo chitika ni Sega. Nishimwa fola mankonyo kuma bad boys inga mulimweka. Tenza pema TV mumanyumba tikatiamba nishitari pili la poster. Kapomo timba wadiako waliandimu kamisa nishiva potia. Kulipotia mba fiumu ya viva ndia muzuba usiku nishiuza lotia. Kupunzilo menya mazama uka kwa nisa vanza kova za tote. Chizungulu, zungulu baby batibale soku kwa iwe state. Amina katiala, ise tenzo mbera mushe kutiala. Nifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Mbele Peneze kido. 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 Kukalipo bela kiak shop. Tenzo kulila vintu pa window. Nishima kolo watu tita mba wanse mupondi insindingo. Wapakuli vambu ya skuwama. Ndia wakuli best story. Christmas ikafika vokudia pambali spezo shota mazoe. Unaivali rapo jazi mpombwa. Kuskulu yendera chetopwa. Ndise tizi batonya. Sinikamba pali tonya tonya. Notive vichiti kamanje. Makids basobela na mbanje. Chidunune mwatababama chisiva. Kumasulo nishitilitiva. Vikuwa mafama chazi na mamabo. Mabatri yosilo tiana madabo. Kuzitindia ukakula babo. Peyenzo wama mafiumu ya lambo. Kifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasale. Mbele Peneze kido. 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 Aliza iti ni guns. Let's go, let's get it. Top daddy. Street made me.
The OC Entertainment.
Ha. J Dodo. Jacob Pagaden. Mr. Binal. Yeah.
ZWAP.com.